story.
Muskan
story. Wagale video, e video. Siku za nyisa.
Wala ikumatire video, e video.
Siku za nyisa.
Wagale video, e video.
Siku za nyisa.
Wala ikumatira kwaliko.
Siku za nyisa.
Girl wanabo rweza bulya kulabako afune buba.
You make me ask what is this? Kuba mazima nange jendi chisuse.
La bengeri jovigula, abasajo valetero kwe gula. Mazima mbuli chirunji, chiriku kwe oba yekwe mirunji. Yekwe ya mponyo guhuru, kuba katienko konde ya mulu wombo. Hey baby girl dance bandis, kuba kanaka imba kako. Hey baby girl dance bandis, kuba kanaka imba kaini dekwe.
Wagale video, e video. Siku za nyisa.
Wala ikumatire video, e video.
Siku za nyisa.
Wagale video, e video.
Siku za nyisa.
Wala ikumatira kwaliko.
Siku za nyisa. With you me no complain. Baby girl this love has no stain. Let's all dream the same. My love, I love you till death.
Katiku saba nyamba, ebi kunyeza ngamba nzentuse. Onsingiro mujaja kuchai, ate wonchawa you'll make me die you.
Onsingiro mujaja kuchai, ate wonchawa you'll make me die you.
Wagale video, e video.
Siku za nyisa.
Wala ikumatire video, e video.
Siku za nyisa.
Wagale video, e video.
Siku za nyisa.
Wala ikumatira kwaliko.
Siku za nyisa.
You make me ask what is this? Kuba mazima nange jendi chisuse.
La nikiri jomikula, na kasanyo valete lukwe kula.
Mazima mbuli chirunji, chiri kukwe oba yukwe mirunji.
With you me not complain. Baby girl this love has no stain. Let's all dream the same. My love, I love you till day.
Onsingiro mujaja kuchai, ate wonchawa you'll make me die yo.
Wagale video, e video.
Siku za nyisa. Wala ikumatire video, e video.
Siku za nyisa.
Wagale video, e video.
Siku za nyisa.
Wala ikumatira kwaliko.
Siku za nyisa.